Asina obosa da gbadebe ruo mgbe nye na-achụ achụ debere ya. N'ime Chineke bụ ebe mgbadebe ọsọ m. Ọkwa n'ime ka ekpuchi were ndụ m ruo mgbe ebighị ebi. Hallelujah. Nwanne m kedebe zobere nke ana m ajụ ka eke ịnọ ka ebe izobere ndụ gị na ihe ije eche ndụ gị. N'ime Chineke ebe mgbaba siri ike ka Chineke nke Izrel. Hallelujah. Agwara m na onye ọbụla na-achọ ndụ nwanne ya maọbụ mmadụ ibe ya ga-atụfu nke ya, maka na ogbu mgba ga-ala na mma, ebe ọgba egbe ga-alakwa n'egbe. Ọ bụrụ na o nweghị nchegharị, n'ihi na nwa dinta na-ede anụ dudodo na-edo nwa dinta, nke pụtara gị ma nke a ma nke ọzọ. Ya mere ị na-atụ aro igbu mmadụ ibe gị, ihe na-egbu ndị na-egbu mmadụ ma na-atụ aro mbọsị ị ga-anwụ, maka ihe ọbụla mmadụ tụ n'ọda ya ka a ga-azụtara ya. Ebe mgbaba m bụ n'ime Chineke, ya mere nwanne m, gbaba n'ime Chineke zobe ndụ gị, maka na o zuru oke. Hallelujah.
Onye na-egbu m aja agha na-egbu m na nkịtị. Aja onye na-egbu m agha na-egbu m na nkịtị. Ekwensu na-agwa m mgba na-agwa m na nkịtị. Onye na-akpọrọ m na-agwọ m na nkịtị. Onye na-achị iwepụ ndụ m na-achụ m na nkịtị. Anya amosi na-egbu m agha na-egbu m na nkịtị.
Ndị soro m ọgbọ mmadụ soro mmadụ gị zo.
Ndị na-achụ m na nkịtị. Onye na-achị iwa m
ke kuchiri ndum
nime chineke kibe kezo. Nime chineke kibe kezo.
On a gross on a magama, on a credit chineke, only make his own. Lamanoyan atom, Latin Nankete, Bonnie Lebusanaba, Wapundum, on a brand and get it. Don't deny Kachineke, and when they was on, don't deny Chineke, and when was on Soberandum, I sing the Legaramana, and only make it and Tequanandum, Nara Panamaka, we live in Baba Siki. Will you cook him?
Oh, music, my job, my life, with hope.